Yeah. Poppy. Mamani, I go buy a Fendi. Nimbele ke chumbani, ani mwagi ye tsunami. She call me daddy, when I rock her body, make her suck my koni. Now she go finish on my money. Kidali po, this feeling in my tito. La 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 la. Kidali po, this feeling in my tito. La 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 la. Kama zali leo naingia mzigoni. Oya wanangu leo tunarudi utotoni. Kama zali leo naingia mzigoni. Oya wanangu leo tunarudi utotoni. Ana anado. Narudi utotoni. Kama zali leo naingia mzigoni. Oya wanangu leo tunarudi utotoni. Ana anado. Ana anado. Ana anado. Ana ana anado. 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 Anado.